Bangaki phakathi kwethu abayaliwe ngabazali babo.
How many among us have been instructed by our parents?
Bangaki phakathi kwethu abagcinayo konke abazali babo ababayale ngakho nababa size ngakho
And how many among us have kept and been obedient to everything that our parents have instructed and told us? This is the story of Daniel. This is Daniel who said, "This is my story." Through it, he is cautioning, saying, "Do not do that which I did." The Bible says that the reward unto sin is death. The penalty of sin is death. Do not despise that.
Yazi ukuthi sono siyabulala.
Know that sin will bring death.
Isono siyoqeda.
Sin will finish you off.
Isono siyoqeda maphupho akho.
Sin will destroy all your dreams.
Konke ofisa ukuthi ube khona ngeke ufinyelele khona ngenxa yesono.
All that you have dreamt you wanted to become, you will not be able to achieve that because of sin.
Nansi lensizwa ebihlezi nabazali bayo iyenkonzweni ethembekile ifundela izifundo zayo.
Here is this young man who stayed with his parents. He studied and did all that he needed to do.
Vuka ekseni nje yahamba iye tea room.
And he wakes up one morning and he goes to the tea room.
Njengoba siyaleliwe, kan mayifike tea room lapha nangu phela. Awu ophela. Awu ophela.
Oh, and when he gets to this tea room, he finds Bella. Oh, the Bellas.
Amayengendoda. Oh, Bella. Angazi ukuthi bambona kanjani? Bambona ngani? Wabonani kuye? Kodwa wambona wamthungatha wathi ngizombamba ngizomthola.
Oh, the Bellas. What did she see in him? What drew her to him where she decided, "I will do what I can to get my clutches on him."
Tshela abangani bakhe, ngizomthola, ngizombamba, ngizokuthola engikufuna kuye.
Telling her friends, "I will have him. I will get that which I want from him."
Mayesehlukane nabangani bakhe, uthi sengiyakhona.
And when she left her friends, she said, "Well, I'm on my way, wish me well."
Oh,
these people who do despicable things, they want to be encouraged in
that.
Think, young men, of this story of Daniel.
Esanda qeda esikoleni euniversity esetholile ne date azoqala ngayo emsebenzini.
Having just finished his studies at university, having received the date where he would start working.
Uma esethole lezi ndaba ezimnandi uqalane nemsebenzini uyahamba uyothenga kanti ekuthengeni kwakhe Sathane uvula amazinyo ngizoyibamba kanjani lensizwa ebiphethe kahle ebilungile ebithembekile qala nga ushilo bamfundisi Thekeni akazilale nentombazane ibingayingeni indaba yamantombazane.
Oh, And having received this good news, he decided to go off and do some shopping, and he didn't realize that the devil had planned how he was going to entice him, how he was going to get him. As we heard Reverend Stegan speaking, he said that Daniel had been a good man. He had never been with a girl. Girls, things have changed. At one stage, you were the ones in danger. You were the ones. First, it was said, girls, be wary of the boys. Well, now things have changed. Now it is said to the boys, be wary of the girls.
Kaphela ophela bazokulandela bakulandele bethi ngizokwenzela konke.
Be wary of the bellas who follow you and then promise you that they will do all for you.
Mfana wami, awuthule umsindo ngikutshele imkhuba kaBhela.
Boys, be quiet and let me tell you the schemes of the Bellas.
Lento ungayilaleli manje. Khona abafana abagangayo lapha. Nanga umuntu ufaka iskip esibomvu, ke ningikhuzeleni yena. Leya group yakhe nje le lapha. Faka iskip esibomvu nangaqalaza le. Ubona ukuthi angemboni njengoba ngilapha nje. Banakagana ebabukhozo impela lo ungakumthathe nje umlethe laphambili ehe akazeneno la hlalela simbone kahle eze ngapha all right.
Listen, boys, let me tell you the schemes of Bella. Bella says, I will do all for you. I will pay for that cup of tea for you. Oh, and it wasn't even just a cup of tea, it was a cappuccino from Brazil. And this young man who didn't know the schemes of these girls was totally bewildered and confused by what she was doing. Watch, boys. Watch their schemes. See what they do.
Daniel, sengiqedile esikolweni. Hawu bewenzani na? Bengise university. Ngenza izifundo zobunjiniyela. Civil engineering. Sengiqedile. Ngiyaqala ngosuku oluthile umsebenzi.
So Bella asks him and she says, have you done with your schooling? And he says, yes, I'm done with my university training. I'm a civil engineer and I start working on this and this date.
Ubhela lo uza kuDaniel unezinhloso zakhe.
Now Bella comes to Daniel and she had her plan.
Ubhela uza kuDaniel unegqubu ngabafana ngalokho abakwenza kuye.
Bella came to Daniel because she had a grudge towards men because of what they had done to her.
Ngalokho abakwenza wayihlola wathola ukuthi naye usenengculaza. Emva kwalokho ngizobadelisa abafana, ngizobaqeda nami ngengculaza.
After all that they had done to her, she found herself with AIDS, and she said, I will get these men and they will see what's coming to them, I will spread AIDS to them.
Ngalokho ke yena ngalesikhathi ubeshaye balo zakhe ukuthi bangaki esengibathelele ngale ngculaza akade bezongithelela ngayo bona.
And she was counting to see how many had she managed to spread AIDS to.
Akubona bonke abantu abafinyelela empumelelweni benza lezi zifundo zilukhuni, zidinga umuntu obekezelayo, zidinga umuntu owazi umsebenzi wakhe, zidinga umuntu oye odela konke abhekane nencwadi zakhe esethole umqomelo nomphumelo okusebenza kwakhe akasakwenzanga ukusebenza kwakhe. Sikhuluma nje usafu Daniel.
These studies that he did, they take a lot of patience and perseverance. You need to give up everything to be able to focus on these studies, and yet now he hasn't reaped the rewards of that. He is dead today.
Yayingakabekho nalemshanguzo lesikhona manje.
And there wasn't even that which we have today.
Lena yenza kube ngathi umuntu uyayiphilela nje sisaka. Kanti ungiyosho sewaba khona.
That which makes people just want to live as they like.
Abanye babonakala benemzimba emihle baphila. Kanti hayi, le mzimba ifihle likhulu.
And nowadays, you don't realize somebody maybe has a good physique and you don't realize that there is something hiding there.
Kulesikhathi manje bantu abasha ake nilalele. Kulesikhathi manje umuntu oshadayo eshadelwa kumele athandaze aphinde athandaze ngoba wazi ukuthi lo ozoshada naye unani, ungambona ephila kanti isiguli lesi.
Oh, in this time, a person who maybe wants to get married needs to truly pray, because maybe the person that they want to get married to looks all good, but you don't realize that they're sick.
Awulithandi ivangeli. Awukuthandi ukusindiswa. Awuthandi ukhetha uJesu. Awuthandi ukuyinikela enkosini ukuze iphephe impilo yakho. Ngiyakutshela uzokuthola okufunayo.
Don't you love the gospel? Don't you love to choose that which will save you, that which will be your salvation? Well, if you reject that, you will get what's coming to you.
Ingculaza ngezo 1981 kwaqala ukukhulunywa ngayo, ingenisile ibaqeda abantu.
AIDS in 1981, that was when started hearing about it and speaking about it, and it was destroying people's lives.
Lapho ubaba umfundisi uStegen ezwa ngalesi sifo wayengalala ubuthongo ecabanga ukuthi bazoxwayiswa kanjani abantu, le ndaba izofinyelela kanjani ngoba bazophela abantu, sizobaxwayisa kanjani. Wayephume ngena exwayisa abantu, ngaba abantu bakazana nje nasephalamende imbala, wangena phakathi ebaxwayisa abantu ngombulalazwe wengculaza.
When this disease started, after Reverend Stegen heard about it, he struggled and to see what he could do. And he went up and down, warning people about the dangers of AIDS, even warning in Parliament.
Kuthiwa kusukela ngo 1981 kuze kube manje 86 million wabantu osuthola ukaffecteka ngezifo ezihambisana nengculazi.
Since 1981, 86 million people have been affected by diseases that go along with AIDS.
Lalelisisa kahle.
Listen.
Kusukela ngo 1981 kuze kube manje 86.6 million people asebengenwe izifo ezincikene nehambisana nale HIV and AIDS.
Listen. Since 1981, 86.6 million people have contracted diseases related to AIDS.
44.4 million people asebefile ngalesi sifo kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje.
44.4 million people have died from this disease from then till now.
Namanje basafa.
And now they still die.
Noma bethule noma kuthulwe ngakho kube ngathi akusenzeki lutho bayafa ngazo lezi zinto. Ubona kubatshaza o TB nanani ayihambi o TB ihamba nomakhelwane bayo.
Even if people try and silence it and they don't want to talk about it and they call it TB, oh well, TB goes with its neighbors.
I TB kade yafika isinodlame mamanini kangaka iqeda abantu kuthiwa yi TB, hayi bekuyi TB, hayi bo bekuyi TB no friend bayo.
Oh, TB is blamed for many things, but now they blame it on TB. Oh, it's just, well, actually it's TB with its friends.
Ngishona namhlanje siyangcwayisa mantombazane, ziphatheni kahle, philelani uNkulunkulu, nizinikele kuNkulunkulu njengoba lesho iBhayibheli impela inkokhelo yesono ukufa.
Girls, we warn you again today, live moral lives, live for the Lord Jesus, give yourselves to the Lord Jesus, for as we've been reminded that the penalty of sin is death.
Akulona uduku mamantombazane ukuthi wena usuqoma amadoda angaka. Akulona udumo lokho.
You aren't famous because if you can speak out all the numbers of men that you've been with.
Mantombazane, cela ukuthi nilalelisise kahle ngoba abanye badidekile. Amantombazane amaningi angenwa izifo ngenxa yothando lwemali.
Girls, listen to this. Many girls are pierced by many diseases because of their love of money.
Ukhona abafisa impilo esheshayo. Omaceba ngelanga bafuna ukuthola izinto manje. Ngakho uzobona ke ingane encane ziqoma abantu abadala ngoba ayifuna imali.
Now we're living in a culture where people want everything right now and immediately. That's why you find young girls that are being followed by older men because they want things and money now.
Balandela bona ngoba bafuna imali, bafuna ukuba ne pocket money, bafuna ukuba nemali bebancane. Uzothola abanye bedayisa ngemzimba yabo ngenxa yemali.
The girls are chasing after these older men because they want pocket money now and they sell their bodies for it.
Cha ngizama nje ukuveza imsebenzi kaBella.
I am trying to bring to light the works of Bella.
Ukuthi uBella wenzani kubafana, ufunani, thola ingane ziqoma abantu abadala zifuna le mali. Nangu uSathane naye ingculaza nezifo zangakhona isamile namanje ivula amazinyo. Awu ngiyasola ukuthi baningi abagwinyiwe manje abalunyiwe ileyo nyoka.
Oh, this Bella, be wary of her schemes. There are many people even today that have been bitten by this disease.
Kukhona abanye abantwana abamathuluzi basebenzela abanye abantu balimaza imiqondo ezinye ingane bayadayisa badayisela labo bhuti abadala ubona ihunga iqakile nje kukhona abahleli lapha emuva abathumela nina ukuba nigijima nibasebenzele nibadayisele buka isizwe sakithi ukuthi sinjani manje ngalama drugs adliwayo abasathanda abantwana babantu ngenxa yokuthi bangene kulona uxhaka bayifica ngasaphumeki kukho.
There are others who are allow themselves to be used as tools for others to sell drugs. Oh, look at our country, what it's become because of Wunga and other drugs, how it's destroying the nation.
Namhlanje bekhulunywa ngonjiniya. Ngeke ube unjiniyela wena kalula nje. Kudinga ukuthi udele izinto eziningi. Kudinga ukuthi ulalele. Mangakwazi ukulalela okutshelwayo, uzomlalela kanjani uthisha wakho uma esekutshela vele ngoba awujwayele ukulalela. Umuntu nje wena ophambana nokwenza.
We have heard about being an engineer. To become an engineer is hard. You need to give up everything else and focus on those studies. And you need to learn to be obedient. If you can't obey, how will you obey your lecturer as they are trying to teach you?
Bantabasha, ezweni lakithi basashoda onjiniya.
Young people, in our country, there's a shortage of engineers.
Miningi imsebenzi edinga onjiniya ezweni lakithi.
There are many jobs that require engineers in our country.
Ingakho ukubona uqasha abanye abantu bakwamanye amazwe benalezi ifundo thina ezweni lakithi esingenazo.
That is why they need to bring in people from other countries who've got the education that we lack.
Bese siyakhala bathatha imsebenzi yethu asena msebenzi thina kanti silibele ilokho esilibhizi ngakho bayaqhubeka bona bese bezofika bethatha imsebenzi le ongabe yenziwa yithini.
And then we start crying and we say, oh, they coming to take our work, but we are busy with all these other things and are unable to achieve that which we need to become to do that work.
Isono siyabulala, isono siyadelisa.
Sin kills, sin destroys.
Alikho ikusasa elihle bafana bami. Umncane una 13, 14. Leminyaka nje 16. Wena usuyinto yotshwala nje kusuka manje.
There is no future for you boys. If you at 13, 14 or 16, you're just busy with alcohol.
Madamazana, akulona udumo ukuthi nina nihlale emathaveni ngama weekend niphuza utshwala.
It's not a good thing for you girls to say you're not famous for it. For you, if you say I stay at the taverns on the weekends and I drink alcohol.
Hayi, lalela kahle ntombazana, lalela kahle mntanami. Umncane 13, 14, 15 noma ngabe ngathona 18. Iweekend yonke waziwe ekhaya. Ubalekile impela nje. Uhambile. Awaziwe la ukhona, yoze uqhamuke ngomsombuluko. Bese ilunga izinto esikoleni. Cha, nakanye.
Young girls, you are still young. 13, 14, even if you are 18, you are still young. And yet you've left home, you're not there, and they're going to see you again on Monday morning, and yet you think it's going to go well at school. Well, it won't.
Umsebenzi wesikole uyawubona ushona phansi. Akuphaseki. Noma sekuthiwa hayi akwekunezelwe izinsuku nifunde nangama weekend ukuze ngithole imphumelo emihle hayi nokho kuyadropheka yini indaba na mawushiya uNkulunkulu ngaphandle ushiya ivangeli ngaphandle hayi ngeke ilunge izinto.
You see the educational situation deteriorating, and they think that maybe adding extra days and studying on the weekends is going to solve it. Well, it won't. If you kick God out and you remove the gospel, things go downhill.
Bekumele thina esikholwayo sikhombise umhlaba nansi indlela yokuphila.
We who believe need to show the world the way to live.
Mantombazane, ngiqale manje intombazane iqhenye ngomzimba wayo. Umzimba wami yithempeli kaMoya Ongcwele.
Girls, starting today, you need to respect your body because it is the temple of the Holy Spirit.
Umzimba wami awulokhu thinte thinto nobobani. Ngiyawuhlonipha mina mnikazi wawo.
I will not let my body be touched by anyone. I respect it. I'm the owner of it.
Angihambi ngikhudlisa kubafane. Mina ngiyakholwa, ngiyintombi ekholwayo. Angizenzi lezinto ezimbi ezenziwa abangakholwa.
I'm a believer. I'm a Christian. I will not go and allow myself to be touched in that way and allow myself to do things that unbelievers do.
Ngiyintombazane mina, angifuni ukudumaza abazali bami. Ngifuna abazali bami badle ngami, bathokoze ngami.
I'm a young girl. I don't want to do that which disappoints my parents.
Angifuni mina ukuba ngise esikolweni ngikhalelwa ingane ekhaya ayincelile ayidlile ngibe ngithi ngiyafunda. Ngifuna ukuba intombi kaJesu mina.
I don't want to be a girl who's at school but I'm now bothered by this child that I've left at home who's not eating, who's thirsty. I want to be a girl that lives for the Lord Jesus.
Ngiyakholwa ngintombi ntombazane kaNkulunkulu. Ngifuna ukuba unjiniya ngintombazane ngibakhombisa abantu ukuthi kuyini ukumphilela uNkulunkulu. Intombi ziyakheka ngoba zesaba uNkulunkulu.
I am a girl. I want to live a life as God's girl. I want to show people what that life living for God is like.
Noma abantu bethi sekho manje insizwa sekwamakhehla cha. Ngifuna ukubakhombisa mina ukuthi engihamba noJesu uphilelwa kanjani uJesu, wesatshwa kanjani, wesaba kanjani umuntu ukuthi aphile ezonweni.
And even though other people say that it's the boys are now like grandfathers, no, say no, I want to be a young man and I want to show others what it is like to live for the Lord Jesus.
Sengiphethe.
As I close.
Ulalele kahle sengiphethe.
Listen carefully.
Ukhona into emqoka kabi sengiphethe umele ukuthi uyilalele.
As I come to a close, there is something very important which you need to hear.
Ukhona into esenilimaze kakhulu abantu abasha ebalekile ukuba niqaphele.
There is something that has been of great destruction to you, something that you need to pay attention to.
Nina bafana, nina mantombazane.
You boys and you girls.
Nina mantombazane, nina bafana.
You girls and you boys.
Ake nilalele kahle.
Listen carefully.
Abanye kube ngathi baloyiwe bakhanda.
There are some people that are desperately confused.
Khona abanye abadidekile abangasazi emumva, abangasazi phambili.
There are those that are confused, they can't make the front from the back.
Niyazi ukuthi into engididile.
What is it that's confusing you?
Angimtshele namhlanje ebusuku.
Let me tell you.
Ipornography.
Pornography.
Nihlezi nebulule endlini.
You are sitting with a snake in the house.
Nihlezi nemamba endlini.
You have a mamba in your house.
Konakele impilo zenu ngenxa ye pornography.
It is your lives have been destroyed because of pornography.
Angilali ningabukanga ningangenanga kule site emaphe pornography.
You can't sleep without having visited those pornographic websites.
Niyathanda lezi thombe zabantu abanqunu.
You love those pictures of naked people.
Niyathanda lezi thombe zabantu abenza ucansi, nilandela kangaka nibancane, yikho ningasaphumelela nasezikoleni.
You love those pictures of those people doing despicable acts and you can't even go to school. Pornography is terrible. It's worse than drugs.
Imbi pornography ngoba iyaqeda nasemqondweni ama brain cells akho ungasacabangi ngendlela le obekumele ucabange ngayo.
Pornography destroys your brain cells that you can no longer think in the way you should think.
Angiphathi ke mase ukubhanqile usuna nakho konke lokhu idakamizwa lezi vele sewuyisigqila sika Satan.
I'm not even mentioning when you become a slave to that together with drugs while you're a slave of the devil.
But ikhona indlela.
But there is a way.
Ikhona indlela namhlanje.
There is a solution even today.
Kukhona ukuthi uJesu angakusindisa namhlanje.
The Lord Jesus can save you today.
Namhlanje ngaguquka impilo yakho.
Today your life can change.
Ungashintsha igama lakho.
You can change your name.
Namhlanje ungabizwa ukuthi umntwana kaNkuluNkulu.
You can now be called a child of God.
Namhlanje ungaphuma kulolu dobo lwabantu ababhajwe kulezi zono.
You can leave the crowd of people who are trapped by these sins.
Kukhona okungenzeka empilweni yakho namhlanje.
Something can happen in your life today.
Uma ungayinikela kuJesu namhlanje, ungalala zishintshile izinto empilweni yakho.
If you would give your heart to the Lord Jesus today, you can sleep today with things having changed in your life.
Uma ukhohliswa ophela, uma ukhohliswa uSathane noma ngayiphi indlela, mawuthi ngiyayinikela namhlanje, ingashintsha impilo yakho.
If you've been deceived by Bella, or you've been deceived by the devil, you can give your life to the Lord Jesus today and your life will change.
Bamangala abantu ukuthi kwenzekeni, kwenzeke kanjani? Cha, awukhokhanga mali, awubhadalanga muntu unekweleti kubona, uze kuJesu nje wayisindisa impilo yakho, wathola ukuvuma izono zakho.
People will look at you and they'll see the change. But you haven't needed to give out a cent for that change. No, you've accepted the Lord Jesus and He changed your life.
Ngelithule mfana wami ngapha. Oyo uSathane lofuna ukuthi ungezwe.
Boys, be quiet. This is the devil who's trying to stop you from hearing.
Ngishilo eqaleni ngathi niyaphila nina niguli. Kumele mawukhuzwa kanye ngithule.
I said in the beginning that you are not sick. You should be obedient the first time you are instructed. And don't disturb others around you from hearing the truth that will help them.
Jesus Christ uyikhambi engakulekelela engakwelapha kulesi simo sakho kuso nanamhlanje.
The Lord Jesus, He is the solution. He can save you from the trouble that you have today. There are things that you cannot tell others. There are things in your life that you find very hard to be able to speak out to someone else. But there's someone you can tell. You can come and tell the Lord Jesus Christ. He can save you today. Young people, you can give your life to the Lord Jesus. And then you confess your sin.
Indaba yokusindiswa khona nje ukuthi ngiphakamise isandla ngayikhetha inkosi igcine lapha.
Salvation is not just where you raise your hand and you say I choose the Lord Jesus and then it ends there.
Indaba yokusizakala kuphenduka kwangempela ufuna ishintshe impilo yakho ungasaphile ezonweni ophila kuzo njengamanje.
Salvation comes with true repentance, that you leave the sins that you were committing.
Ntombazane yami, uyilungise indaba yakho noJesu.
My girls, make your life right with the Lord Jesus.
Ngoba khona abagqilazekile abanye abagqilazwa amanga nje.
Because there are some that are enslaved by lies.
Qilaza amanga.
You are a slave of lies.
Akakwazi ukukhuluma iqiniso.
You can't tell the truth.
Akakwazi ukuvuma izinto mangabe zenzile zizimbi.
You can't admit to something you've done.
Awutshele umuntu ziyonakala izinto bayakusola, hayi uyapheka njengasi.
Things go wrong around you and you say, no, I have no idea.
Ngoba uSathane usenhlizweni.
Because the devil is in the heart.
Kodwa mangabe uyinikela kuJesu uvuma namhlanje, Nkosi ngisoni esidinga umusa wakho. Kuzoduma uNkulunkulu uzojabula ezulwini. Nengelosi zohlakoma ezulwini. Ngesono sodwa esiphunyulile emlilweni ongacimekiyo. Olithi iBhayibheli nempethu yakhona kayifi.
But if you come and you bring your heart to the Lord Jesus today, the angels will rejoice when you are saved from that hell fire.
Malithi iBhayibheli inkokhelo yesono ukufa. Kumele nazi bazazi singakhohlisana. Mawufa ungazalanga noNkulunkulu, angifuni ukukhohlisa. Uyaphakathi emalangabini esihogo.
The penalty of sin is death. I don't want to deceive you. If you die outside of the Lord Jesus, you will find yourself in the flames of hell.
Lithi iBhayibheli akukho ukuthethelelwa ngale kwethuna.
The Bible says there is no forgiveness that side of the grave.
Uma ufuna ukuthethelelwa, ufuna ke sibuyisane noNkulunkulu manje.
If you want forgiveness, you need to get right with God now.
Ilunga indaba kaNkulunkulu nomuntu nganeno kwethuna manje.
Your life needs to be put right with God this side of the grave.
Ungakhohlisa abanye befundisi, umuntu mayeseshonile bethi hayi asithandaze ukuza amukeleke ezulwini. Uyokwamukeleka ngoba esefile. Kumele amukeleke ezulwini esaphila, avume ukuthi uJesu yiNkosi, uyindodana kaNkulunkulu, ngiyazinikela kuye. Hayi ukuthi sengizokwenziwa ngasese nje ukukhohlisa lokho.
Don't be deceived by some preachers who at the funeral say, well, we need to pray that he'll be acceptable to heaven. No, if you want to be acceptable to heaven, you need to put your life right this side of the grave.
Ngakho ke bantu abasha, abantu bayanikezwa ithuba. Lokho kukuhlupha enhlizweni. Lesi sono sikhathaza enhlizweni. Bakhona abantu abangathandaza nawe la ekhaya. Ubuyele emuva ukhululekile. Uthi zaze ingentaba izono zami, zaze ingangentaba. Kodwa wafika uJesu wangikhulula.
There are people that you can come to, that you can speak to, that you can be freed of this burden that you hold, even if this burden of sin is as great as a mountain, you can be freed from that.
Omunye akalala ebusuku. Omunye akhinyeka. Ukhinywa into zakhe. Ukhinywa imoya. Ungeza kuJesu. uJesu adala ukuthila okuhle empilweni yakho. Ngoba uyinikele kuyena, uhlanzwe ngegazi lakhe elinqabileyo. Ulala isidalo esisha, ulala unokuthula. Mangathi uphupha kabi, uphuphe kamnandi. Ngoba ingenile indodana kaNkulunkulu ukuzokhulula.
Some people can't sleep at night. Their dreams trouble them, terrible dreams, or they feel like they are being strangled. Well, you can come to the Lord Jesus and you can be freed from that you can sleep again at night.
Uthu Daniel, indaba yami le engixoxela yona.
Daniel says, this is my story which I am sharing with you.
Ungangeni lapho mina engangena khona.
Do not do that which I did.
Cabanga inqumo oyithathayo, ungayithathi inqumo ezimbi ezizoshintsha isimo sempilo yakho nekusasa lakho.
Be watchful of the decisions that you take. Don't take decisions that will destroy your life.
Mawenze njalo uyayilimaza uyayiqeda.
If you do that, well, you're finishing yourself off.
Kodwa siyabonga uNkulunkulu ngomusa wakhe. Akakabi late. Umuntu mayeze ethi Nkosi, nangu mina ngisoni esidinga umusa kaNkulunkulu.
But we thank God. This is still the time of grace. We can still come and say, Lord, I'm a sinner. I come to you. Thank you.
I have just returned from the hospital, and I'm not that strong now. But I was an infectious diseases doctor, and I dealt with HIV. When I hear how you continue inside here, you think this is not important. I'm going to give you some facts.
Ungudokotela yena usandubuya nje sibedlela ngenxa yezime ithize ungudokotela ophathelene nezifo eyithathelwanayo ufuna ukuntshela okuyiqiniso ngazo.
KwaZulu-Natal is the international capital of HIV.
IKwaZulu-Natal lihamba phambili eyifweni ezithathelanayo njenge kakhulu ingculaza.
South Africa is the country with the highest incidence of HIV.
INingizimu Afrika ihamba phambili futhi ngengculaza.
It is well known that in South Africa now children start off playing with other children's bodies at the age of 9 already.
Kuyaziwa ukuthi la South Africa ingane ziyaqala zidlale abafana namantombazane bethintana.
I can tell you by the time you're 25, 2 out of every 10 of you is going to be HIV positive. 1 out of 5.
Uma ngiqhubeka ngale ndlela ngingantshela ukuthi einganeni ezinhlanu kweinhlanu eyodwa izoba nengculaza.
The other thing that is very well known is once a person has gotten into bed with another person before being married, they continue with it and don't stop. The more you do it, the higher your chances are of getting it. In my practice, I had 3,000 patients who are HIV positive.
Ngingantshela ngiqinisekise ngalokho. Uma ke waqala nje wayijwaya izimpilo yokulalana ungashadile, kulukhulu ukuthi uhlukane naleyo mpilo. Mina nje usho yena kudokotela ukuthi khona iziguli ezingaphezulu kweinkulungwane ezintathu eziphansi kwakhe enengculaza.
In KwaZulu-Natal, every week, 1,300 young people become HIV positive.
Isonto nesonto KwaZulu-Natal, 1,800 abantu abathola ingculaza ngeviki.
Don't play with this disease.
Musa ke wena ukudlala ngalezi zifo.
Shall we pray?
Asithandaze.
Dear Lord Jesus, you have made it very clear to us today that there are two ways, a wide way and a narrow way.
Nkosi Jesu, ngalokho esikuzwile ukucacisile kahle kithina ukuthi zimbili kuphela izindlela ebanzi kanye nengumgcini.
You have shown us, Lord, clearly the wages of sin is an eternal hell.
Usikhombisile ukuthi inkokhelo yesono ingukufa okunguna phakade.
And we pray, Lord, that we may have ears to hear what the servant of the Lord said when he cried, make a choice to serve the Lord today.
Sisize Nkosi ukuba kube yilona lowo akhethe ukuthi enze isinqumo ukuba akukhonze namhlanje.
That we may walk the narrow way.
Ukuba sihambe ngendlela engumcingo.
As we go further into the next program, we pray, Lord, that you would be with us.
Siyakunxusa ukuba ube kanye nathi njengoba sesiqhubekela engxenyeni elandelayo.
Amen.
Amen.